murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2, naho kuri internet ni www.radioyacuvewa.com. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero koko. Mu Rwanda, icyumweru ngarukamwaka cyahariwe ubufasha mu by'amategeko cyatangiye ejo bundi kwa kabiri, hari ku itariki ya 22 rero y'ukwa mbere 2019. Iki cyumweru kigamije gukangurira rubanda ibintu bibiri: kurangiza imanza no kunganira mu nkiko. Muri iki kiganiro murisanga turibanda ku ngingo yo gufasha abadashobora kwishyurira abavoka mu manza no mu mategeko. Itegeko rishyiraho urugaga rw'abavoka mu Rwanda rikanagena imitunganirize n'imikorere byarwo rivuga ko leta ifite inshingano yo gufasha abatishoboye n'abadashobora kwishyurira abavoka, ariko ko ari urugaga rugomba gutanga ubufasha mu mategeko ku batishoboye n'abandi badashobora kwishyurira umwavoka. Uruhare rwa leta ni amafaranga, kuko ingingo ya 60 y'iri tegeko rishyiraho urugaga rw'abavoka mu Rwanda risobanura ko ministri ufite ubutabera mu nshingano ze ategura kandi agashyira mu ngengo y'imari ya ministeri amafaranga yo gufasha mu by'amategeko abatishoboye n'abandi badashobora kwishyurira abavoka. Urugaga rw'abavoka n'abafatanyabikorwa barwo rwo uruhare rwarwo mu kuzuza izi nshingano ni uruhe? Nibyo Metro Kabera Johnson atuganirira muri aka kanya. Metro Kabera akuriye komisiyo y'urugaga yo gufasha abatishoboye mu by'amategeko. Metro Kabera, muraho murakomeye.
Muraho Toma Kamirende, turakomeye natwe.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye utwigomewe n'ibikorwa urimo muri iki cyumweru nyine cyo kubwira rubanda uko amategeko ateye no kureba niba banayazi. Niho dutangiriye, musanga abaturage bazi amategeko?
Murakoze. Amategeko nkuko mubizi ni isomo abantu biga, ntabwo abantu bose bazi amategeko, ariko ni uguhozaho kugira ngo nibura abaturage bamenye amategeko y'ibanze abareba, kugira ngo nibura uburenganzira bwabo babumenye bwe guhohoterwa. Twebwe rero icyo dukora ni ukubahugura, tukababwira iby'ibanze bibareba byabafasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi.
Iyo mubikora mubona bibashishikaje
cyane rwose, kubera ko ni ibintu ubu amategeko ni ibintu by'umunsi ku wundi, abaturage baba bashaka kubimenya kugira ngo bamenye ibibareba, uburenganzira bwabo kugira ngo nabo bamenye uko babungabunga.
Nuko mwebwe rero komisiyo ukuriye mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda ni komisiyo yo gufasha abatishoboye. Iyo mugiye gufasha umuntu utishoboye cyangwa se udashobora kwishyura umwavoka, mubiherahe? Ni ukuvuga ese mubifatira ikibazo cye cyageze mu rukiko cyangwa no mu zindi nzira zose zibanziriza kujya mu rukiko?
wenda kamere kuri iki cyumweru cyahariwe gufasha abatishoboye mu mategeko. Iki nkuko bitangiye bivuga ni cyumweru gibaho buri mwaka kugira ngo dufashe abantu mu by'amategeko hakemurwa ibibazo bitandukanye biba bifitwe n'abaturage batugana hose mu gihugu. Uyu mwaka rero twatangiye muri iki cyumweru hibanda mu kuvugisha amategeko nk'uko bisanzwe, ndetse no kubashishikariza gukemura amakimbirane mu bwumvikane hanyuzwe mu nzira zashyizweho n'amategeko, ndetse no kurangiza imanza zarangijwe n'inkiko ndetse n'inteko z'abunzi, akaba ari byo dukora. Ikindi ni uko leta ifite inshingano yo gufasha abatishoboye mu ngengo y'imari ya leta buri mwaka binyuze muri Minisiteri y'Ubutabera, bashyiraho amafaranga yo kunganira abatishoboye mu nkiko, cyane cyane aho amategeko aha inshingano ko abavoka bagomba kunganira abantu muri izo nkiko nko mu rukiko rw'ikirenga ndetse no mu rukiko rw'ubujurire, aho buri ugana urwo rukiko agomba kuba yunganiwe cyangwa se ahagarariwe, bityo yaba atishoboye akaba yahagararirwa n'umwavoka wishyurwa ku nkunga itangwa ku ngengo y'imari.
Yego,
ibyo turabikora, kandi Minisiteri y'Ubutabera ikaba itanga iyo nkunga buri mwaka, tugashyiraho abavoka kugira ngo bunganire abo bantu mu nkiko kuko twabivuze.
None se Maître, mukanya uvuze mu rukiko rw'ikirenga no mu rukiko rw'ubujurire, niho honyine gusa mufasha abatishoboye? Inkiko zo mu nzego zo hasi y'urukiko rw'ubujurire n'urukiko rw'ikirenga ntabwo mubafasha?
Abo nabo turabafasha iyo bagaragaje yuko batishoboye koko. Kandi ikindi ni uko itegeko nanone riha inshingano abavoka ko bagomba kunganira abana bakiri bato bahuye n'ibibazo by'amategeko. Bose bunganirwa batishyuye hishyuwe leta ariyo yatanze amafaranga kugira ngo abo bana bunganirwe, icyo babone ubutabera bunoze. N'abandi bose badafite ubushobozi bagaragaje yuko bari mu cyiciro kidashoboye kwitangira amafaranga cyangwa se kubona amafaranga barafashwa n'abo bavoka bashyizweho n'urugaga.
Noneho kugira ngo yego, ariko noneho kugira ngo dusobanukirwe kurushaho, ahari mu nkiko z'ibanze mbese zo munsi y'urukiko rw'ubujurire n'urukiko rw'ikirenga ho hari abantu bashobora kwiburanira ahari, ariko noneho bikaba itegeko mu rw'ikirenga n'urw'ubujurire, niko bimeze?
Niko bimeze, ariko bikaba n'itegeko kubana baburana mu nkiko ko bagomba kuba bunganiwe n'abavoka.
Abana ni mu nkiko izo arizo zose?
Zose bagomba kuba bunganiwe n'abavoka, uretse yuko batagera kure mu nkiko zo hejuru ntabwo bagerayo kuko ibyabo bigarukira mu nkiko mu rukiko rukuru nibura.
Nuko noneho rero yego komeza.
Uretse n'ibyo leta nanone yashyizeho abavoka bahembwa na leta bashinzwe gufasha abatishoboye. Muri buri karere hari abavoka nibura batatu ba leta bashinzwe gufasha abatishoboye babagana babatangira ibirego cyangwa se babarangiriza imanza cyangwa se bumva ibindi bibazo bijyanye n'ihohoterwa ku buntu iyo bashyikirijwe icyo bibazo. Aba bavoka bakaba bitwa abamage maison d'accès à la justice, bari mu turere hose kandi abaturage bamaze kubagana ari benshi.
Ariko nabo bagomba kuba banditse mu rugaga rw'abavoka?
Baranditse, abashinzwe kuburana bose baranditswe. Ariko na abakozi ba leta bashinzwe uwo murimo wo gufasha abatishoboye kuko ubutabera ari ikintu cyangombwa, kandi kubura amafaranga bitatuma udahabwa ubutabera bwiza.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Maître Johnson Kabera akuriye komisiyo y'urugaga rw'abavoka mu Rwanda yo gufasha abatishoboye kubafasha mu by'amategeko no mu nkiko. Maître, nkuko rero iki kiganiro giteye ni ukwiganirira n'abaturage ntabwo ari cyawe nanjye gusa. None ye kuri telefone wa mbere dufite ni Louis Michel. Louis Michel we? Louis Michel urakomeye.
Murakomeye wa muvandimwe we.
Nuko none rero ukunda iyi radio rwose kandi natwe turabigushimira.
Ukunda iyi radio Ijwi ry'Amerika rwose kubera ko rwose abantu babumviriza mwumva ibitekerezo byabo byarantangaje jyewe cyane. Hari ikintu nabasabye ariko ejo mwagitunganije. Bravo.
Nuko turagushimiye natwe. Ikibazo rero cyangwa se igitekerezo ye
mfite akabazo nshaka kubaza Maître. Avuze ko ngo bunganira abantu batishoboye ariko Maître dusuzuye neza urebye ubunguzi ko mu nkiko dusigaye dutanga amafaranga y'igarama ndagira ngo ni 25,000 ariyo amafaranga ni menshi cyane rwose uzanishije. Nakubwira ko abantu batari munsi ya 40 ntabwo bashobora kuyabona n'importe kandi n'importe koma be Maître kugira ngo mumenye ko atifashije mbega mu birebera hehe. Akabazo kanyu nakungako Maître ari abantu biragoye rwose biragoye cyane kugira ngo mwebwe mumenye ko umuntu atifashije mu birebera hehe Maître. Murakoze cyane Maître. Urakoze wa munyokwe n'uwo majyambo
ye komera Louis Michel. Maître nuko rero
mukomere kandi mukuze umwaka mushya muhire.
Ye yakumvise
kubaza icyo kibazo. Nashakaga kubabwira yuko amafaranga y'ikarama iyo umuntu agaragaje yuko atishoboye asonerwa kwishyura ayo mafaranga asabwa ubundi ku bantu bashaka gutanga ikirego. Kumenya uburyo umuntu atifashije inzego za leta zashyizeho urutonde mu byiciro by'abantu ukurikije imitungo bafite ndetse n'amafaranga bashaka kuba babona. Ni muri urwo rwego abari mu cyiciro cya mbere ndetse wenda n'icya kabiri baba batishoboye batatanga ariya amafaranga y'igarama kandi iyo azanye icyo cyemezo afashwa mu by'amategeko ku buntu. Ibyemezo birahari rero bitangwa n'inzego z'ibanze nibyo batuzanira tukabiheraho dutanga ibyo birego ndetse bikadufasha gusonerwa ayo magarama asabwa n'inkiko.
Ese Maître, abana nabo basabwa igarama?
Abana cyane kunganira akenshi n'ababa barezwe n'ubushinjacyaha bityo nta garama basabwa kuko baba batishoboye nta mitungo baba bafite.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikibazo cy'abatishoboye mu butabera no mu nkiko. Mu nkiko n'ubutabera ni kimwe, mbese mu magambo make turaganira rero na Maître Johnson Kabera. Niko se Maître, usibye abo batishoboye n'abana, ubusanzwe umuntu uwo ari we wese kugira ngo ashake umwavoka bigenda bite?
Kugira ngo ashake umwavoka abafite ikibazo ashaka yuko mu mwavoka akemura akaba yagana aho abavoka bakorera hirya no hino mu gihugu abonye ibiro bye cyangwa se kubajijutse akaba yarifashisha internet akamenya abavoka yifuza bakora ibyo yifuza yuko bamukemuriraho ibibazo bityo akaba yabageraho yoroshye cyangwa se akaba yabwirwa n'abandi bantu umwavoka mwiza wamukemurira icyo kibazo abinyujije ku nshuti cyangwa se akaba
noneho rero kuri abangaba batishoboye bo ni umucamanza utegeka umwavoka gufasha umuntu kanaka cyangwa nyiranaka?
Umucamanza nawe afite uburenganzira gutegeka cyangwa se gusaba urugaga kugira ngo rushyireho umwavoka wo kuburanira umuntu runaka iyo abonye ko koko adashoboye kwifasha mu mategeko. Ariko icyo uko tubigenza nuko ku iyo bigaragaye yuko umuntu atageje imyaka y'ubukure imyaka y'ubukure ahabwo umwavoka ku bw'itegeko, cyangwa se iyo bigaragaye yuko adafite amafaranga lisiti bayohereza mu rugaga kugira ngo abo bose baze gufashwa mu mategeko abo batishoboye.
Urutonde rubanza kujya mu rugaga rw'abavoka, noneho rero urugaga rukaba ari rwo rushyiraho umwavoka kuri ku kibazo iki n'iki.
Buri kwezi inkiko ziduha urutonde rw'abantu batishoboye bakenewe ko bahabwa abavoka kugira ngo bafashe mu by'amategeko. Ariko no kuva mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha, iyo hafashwe nk'umwana utarageza imyaka y'ubukure, ni ku bw'itegeko ushinzwe iyo dosiye ategetswe guhamagara umwavoka. Kandi twavuze yuko abavoka benshi hari abavoka nibura nka babiri muri buri karere bashinzwe gukurikirana ibyo bibazo byo kunganira abana batishoboye ndetse n'abandi baba batishoboye muri utwo turere.
Ijwi rya Amerika. Kuri telefone dufite David ari Kigali na Thomas araza kutubwira aho ari. Duhere kuri David. David we.
Karande.
Urakomeye se?
Ndakomeye bwana Thomas Kamilini.
Akabazo cyangwa igitekerezo?
Ndifite byombi, mfite igitekerezo, mfite n'akabazo kamwe.
Yego.
Cyangwa tubiri. Mbonyeho kandi no gusuhuza Maitre Kabera.
Yego, arakumva.
Igitekerezo mfite cya mbere ni cyo kuvuga ngo ese ko hari abantu bajya bacumuga kuvuga ngo mieux vaut prévenir que guérir. Ubanza Thomas Kamilini, ndi wamfasha kuwusobanura mu Kinyarwanda, nzi kuwugifata
cyane. Mu magambo makeya twavuga ngo ibyiza ni ugukumira indwara ni ukwikingira mbere y'uko iza. Ni nk'ukuntu umuntu yabigereranya gutyo.
Aha, urakoze cyane rero. None igitekerezo ko kiri gusa n'ikibazo iyo maje ahanini ifite uruhe ruhande mu gukumira ibyaha, mu gukumira ibyatuma wa muturage ajya mu rubanza bigasa nkaho imuteze yagize ikibazo kandi yaragombaga kugikumira mbere. Icyo gisa n'ikibazo nk'igitekerezo. Ikindi navuga, iyo bavuze ngo umuntu uri mu cyiciro cya mbere cyangwa cya kabiri, kandi abantu barakunze kwijujutira ibijyanye n'ibyiciro mu gihe cyatambutse, hanyuma kandi twaba tuzi ko umuntu washobora kumushyira mu nyuma y'imyaka ingahe bevariwa ibyiciro hagati hakaba yaragize ikibazo cyo gutakaza nk'akazi, imirimo, ubukene n'iki, ariko agakomeza kuba mu cyiciro runaka ariko yaratakaje ubushobozi, icyo gihe maze yamumarira iki ayiganiye kandi ayereka ko ahari ubushobozi koko butagihari. Wenda nasozira kuvuga ngo urwego rw'akarere geographiquement ukurikije uko uturere tumeze mu Rwanda ni turini cyane.
Aha.
Ese maje yigumira ku karere, umuturage akagenda yisanga, ese maje ku karere igira icyo twakwita outreach, ku buryo outreach service, ku buryo igenda igasanga abaturage mu misozi ikaba yagenda ikoregisa yegeranya ibibazo, igenda gute aho mashaka abazo ahadusobanurire. Ndumva ibibazo byanjye byaje ngibyo nyakubahwa Kamilini.
Ye David we, urakoze.
Urakoze cyane.
Nubwo ari mu rusaku bwose, ndumva uri mu muhanda.
Ndi hano i Nyamirambo kuri na Telecom.
Ye, nuko urakoze David.
Urakoze cyane.
Ye, metre. Nuko rero David wamwumvise.
David aragira ati gukumira indwara birusha kuyirwanya. Nibyo koko
mu nshingano zacu nk'abavoka uretse gufasha abaje batugana kugira ngo dukemure ibibazo badushyikirije tujya inama ku buryo batagwa muri ibyo bibazo bishobora kuvamo ibi imanzi ni nayo nshingano nyamukuru umwavoka abanza gushyikiriza umukiriya umuganye kugira ngo amugire inama n'ibindi bibazo bishobora kuzavuka nyuma bye kugira ngo bye kubaho abavoka rero barabikora ndetse n'abamaje abo avuga bakozi ba leta babavoka bashinzwe gufasha abatishoboye mu turere nabo bagira inama ababagana kugira ngo bakemure amakimbirane ashobora kuvuka hagati y'abantu babagana cyangwa se kugira ngo ye gukomeza kwaguka cyangwa kuba manini yazavamo imanza z'urudaca icyo kibazo cyo gukumira koko nibyo ni byiza kandi tukaba dushishikariza n'abantu kugira ngo nibura abamenye uburenganzira bwabo bw'ibanze cyane bibareba nk'imiryango cyangwa se uburenganzira ku mutungo cyangwa uburenganzira ibintu byose bishobora kuba by'ibanze bakwimenyera ubwabo byaba byiza babihugukiwemo kugira ngo bibafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi aragira ati nanone ese ibyiciro by'abaturage bigenda bikorwa mu buryo habamo kudatanga amakuru neza cyangwa se nayo hari aho rimwe na rimwe ushobora gusanga umuntu ari mu cyiciro wenda atishimiye ariko hari uburyo bwo gukosora icyo cyiciro akajurira kugira ngo akivemo bityo ashobore kubona ibyo izo serivisi z'ibanze zigenerwa abatishoboye ariko nanone icyo navuga ni uko amakuru atangwa aturutse mu buyobozi bw'ibanze midugudu aho baba bazi abaturage
uko bahagaze bivuze nyine yuko nka kuri yavuze ati umuntu atakaje akazi umuntu avuye ku kazi baramwirukanye cyangwa izindi ngorane zituma ava ku kazi ni ukuvuga yuko mu by'ukuri aho atuye baba babizi bashobora kumuha nubwo yaba akiri muri cya cyiciro yarimo mbere agifite akazi ariko bo bamuha icyangombwa kijyanye n'igihe arimo
byashoboka yuko bamuha icyangombwa iyo tukibonye twebwe no mu rugaga rw'abavoka hari n'igihe tukurikiza uko tubona umuntu utugannye tukaba twamufasha kubera kugira ngo agere ku butabera yunganiwe n'umwavoka ikindi yavuze yuko abaza niba bariya abakozi ba maji bategereza ababagana mu biro byabo cyangwa se niba bajya mu mirenge hirya no hino icyo navuga kuri iki kibazo ni uko akenshi batanga gahunda ukurikije ibyo bari bukore ntabwo baba mu biro gusa ahubwo bajya no kwigisha abaturage uburenganzira bwabo ndetse no gukemura amakimbirane aho yaba ari mu mirenge nko muri icyumweru cyo gufasha abatishoboye mu butabera abatishoboye abamaje bose ndetse n'abavoka ndetse na sosiyete sivile ya imiryango itegamiye kuri leta ijya ifasha mu by'amategeko yose iba yagiye gufasha abaturage kugira ngo yumve niba hari ibibazo by'amategeko bakemura ku mirenge kandi akenshi barabikurikirana bigakemuka cyangwa se bakabitwara mu rukiko kugira ngo bifatirwe umwanzuro
Radio Ijwi rya Amerika turaganira na Maître Johnson Kabera wo mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda akaba kuriye komisiyo y'uru rugaga yo gufasha abatishoboye kubafasha mu by'amategeko kuri telefone dufite Thomas nk'uko nari nabivuze Thomas we
mwiriwe
wiriwe neza akabazo kawe cyangwa igitekerezo ahubwo uri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
akabazo cyangwa se icyumviro
ahanini je nagomba mbaze kubizanye n'ingene baraba umuntu ati warakwiye guhabwa umuavoka kuko no munsi turabona abantu benshi yo ageze ikibazo kanaka hariho ibintu baraba ngo uyo haba umuavoka ngo tuburade kuri urubanza ugahura abandi nabo yashyira imbere amafaranga bati uyu muntu ategeka kudutori amahera y'abavoka kandi hariho amategeko yuko abatafise ababuranira leta yabaha abavoka ba leta bagakurikirana urubanza ibyo tugakunze kubibona ko rimwe na rimwe hari imanza zimwe zimwe abavoka batinya imanza zijyanye n'ubwicanyi cyane ifatwa ku ngufu ugahura hariho abatinya kuziburanishwa kubera abo n'abati n'ibyaha bikomeye yeye ahanini navuga nti abashingwa manza barakwiye kuraba neza umuntu wese ari mu kibazo ashobora kuba arenganywa bakamufasha kuburana bakabigisha amategeko kuko hariho abantu uhura iyo ageze mu rukiko bimugora kuburana kubera atabadenye n'amategeko akurikirana
yeye urakoze Toma
yego
maitre hari manza bavuka mujya mutinya
oya nta manza dutinya ibyo avuga ngo hari manza z'ubwicanyi cyangwa se ibindi byaha bikomeye dutinya ntabwo ari byo ahubwo icyo nashaka kuvuga ni uko mu kutishobora akenshi ntabwo umuntu agomba kubifata nk'aho ari ukutishobora ku mafaranga gusa kujyanye n'amafaranga ahubwo umuntu yakaba yabifata no kutishobora mu bijyanye no gusobanukirwa amategeko akaba ari nayo mpamvu amategeko yacu yo mu Rwanda yashyizeho amategeko ku buryo nta muntu uburanirwa uburana mu nkiko zo hejuru navuze atunganiwe n'umuntu ubifitiye ubushobozi ku mafaranga cyangwa se ku ngengo y'imari ya leta bityo rero umuntu ntabwo agomba kureba ngo ni ukutishobora kubyerekeranye n'amafaranga gusa ahubwo yabifata mu buryo bubiri butandukanye ku mafaranga kandi n'ikindi bakareba imyumvire ye mu mategeko ku buryo yashobora gufashwa n'umuntu ubizobereyemo
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga n'iby'amategeko tuganiraho n'abatishoboye kutishobora nk'uko metre bivuze metre kabera tuganira ati ni no kutamenya amategeko kuri telefone dufite uwiyise papa wa toto papa wa toto
karame karame
niryo zina ryawe se
okay nitwa papa wa toto gisagara ibutare mu rwa gasabo
wa ntabwo ariyo mazina yawe ariko ntabwo ariyo mazina ya sona nyoko
nayo ngayo wanje
okay n'uburenganzira bwawe ngaho ikibazo cyangwa igitekerezo
okay reka nje nibariza abo ngabo muri kumwe aho ngaho
yego
ese kubera iki ino hano mu Rwanda nk'umuntu utishoboye iyo agiyemo kureba avoka biramugora cyane ntago nta avoka abona nta leta y'igihugu nka leta y'u Rwanda kubera iki bataduha ifashanyo kugira ngo bitworohere
wowe byakubayeho
okay ntabwo byambaye ariko byabaye kuri umwe mu muryango w'iwacu
yari yarezwe mu rukiko hanyuma buri umwavoka
abura umwavoka aratsindwa kandi bitari ngombwa
rwari urubanza rumeze gute rw'ibyaha cyangwa se mboneza mubano
kwari rubanza mboneza mubano
reka metre kabera kwisobanurira ubwe
ego
urakoze
birashoboka kuba abantu benshi batamenya uburyo banyuramo kugira ngo babone ababuranira ku buntu ariko uretse n'urugaga rw'abavoka hari n'indi miryango itandukanye ifasha mu by'amategeko bakaba rero bashishikarizwa kugira ngo bamenye ko urugaga rw'abavoka rufasha
abantu batishoboye iyo baje kutugisha inama buri cyumweru dufata umunsi umwe cyangwa ibiri twakira abantu batishoboye batuganye ku rugaga cyangwa se tukaba dufite na telefone itishyurwa ku buryo abatugana bashaka inama bazibona ku buntu. Ni nabwo buryo dukoresha ubu kandi turifuza yuko mu gihe kiri imbere bishobotse urugaga rw'abavoka rwakwegera abandi abantu dufungura izindi andi mabiro kugira ngo tuzajye twakira abantu barushijeho kuba benshi aho kugira ngo bafate ingendo baza ku cyicaro cy'urugaga kugira ngo bagirirwe inama.
Mu magambo make rero yego komeza
mpe rero no kutamenya ko hari abashinzwe kuburanira abantu batishoboye kandi leta nayo ifata amafaranga ku ngengo y'imari kugira ngo ba bandi batishoboye muri sosiyete yacu nabo bahabwe serivisi nziza z'ubutabera ku kiguzi leta iba yatanze.
Mu magambo make uko yarayatangiye anavuga ati leta yakora iki kugira ngo ifashe abatishoboye, irabikora nibyo turimo tuvugana, nibyo turimo tuganiraho muri iki kiganiro, si byo metre?
Irabikora rwose kuko biri no mu itegeko ndetse nayo leta ntabwo yakwishimira kudafasha abaturage badafite ubwo bushobozi mu mategeko, ahubwo bwaba ari inshingano zayo kugira ngo nibura nabo nabo badafite ubushobozi mu mafaranga cyangwa se mu myumvire y'amategeko bahabwe izo serivisi.
Papa Watoto uranyuzwe?
Okay, ntabwo nyuzwe ngere kanzo mwibariza akantu kamwe. Ariko ntiyibagize yuko ino hano mu Rwanda udafite ukuvuganira kugira ngo ugere kuri abo ngabo babishinzwe rwose nta cyavamo habe na kimwe.
Niko se ahangwa nagiye mfite akabazo Papa Watoto.
Nk'ubu ngubu
buretse twumvikane, nk'ubu ngubu baravuga bati muri buri karere hari abamaje, hari n'urugaga rw'abavoka, hari n'abandi bantu bandi imiryango yunganira abaturage mu by'amategeko, ahubwo wowe ikibazo ufite ni wanyura mu yihe nzira?
Okay, reka nze mubaze akabazo kamwe niba ari ku murongo.
Yeye ari ku murongo.
Nk'ubu ngubu nk'uwo umwe mu muryango wacu sibyo? Yaratsinzwe kandi bitari ngombwa bitewe yuko ntawe umuvuganira rwose, ntihagire icyavu abeshya ino hano mu Rwanda udafite umuvugizi nk'umuntu umwe yishoboye mu muryango wanyu ntacyo rwose ntacyo
bakomaye kandi. Papa Watoto nkwibarize nanjye, uwo muntu wo mu muryango wanyu watsinzwe, mwebwe hari icyo mwari mwakoze ngo mumushakire umwunganira noneho barabangira abo mugezeho bose bakanga?
Okay, reka nze nkubwire sibyo. Ikibazo ndembibariza ino hano iyo udafite amafaranga.
Oya, ariko ntabwo nshubije. Oya, ntabwo nshubije. Papa Watoto, ngiye kukwambura ijambo kubera ko uri kudutanisha gusa, ntabwo uri kuvuga, ntabwo uri kugusha ku ngingo. Mwebwe hari icyo nicyo kibazo cya nyuma ngiye kukubaza, usubize neza woye kutuyobya. Mwebwe mu muryango wanyu mwagiye kureba umwavoka aranga?
Yarabyanze, yadusabye amafaranga kandi ntawe twari kubona.
Metre, ahangaha noneho nanjye mbuze ijambo.
icyo uwo Papa Watoto avuga ngira ngo ntabwo turi bucire urubanza kuri radio.
Yego, rata.
Kuko tutazi uko ikibazo giteye. Ashobora kuba yaratsinzwe kuko yaragombaga gutsindwa uwo muntu mu muryango wabo, cyangwa se yaratsinzwe kubera kubura ababafasha mu by'amategeko koko, ariko inkiko zirahari. Niba ataranyuzwe hari uburyo bwo kujurira byakorwa ku bantu bashaka gufashwa n'abavoka b'urugaga. Sinzi niba twabaha na telefoni itishyurwa ku buryo
bazajya batelefona kugira ngo babaze inama.
Metre umenya byaba byiza pe.
Iyo telefone ni 24/25 iroshye.
Yego 24/25 ntiyishyurwa.
Umuntu wese ushaka gufashwa mu byerekeranye n'amategeko, dutanga ubufasha, tujya tubagira inama, ndetse ku bantu baba bafite n'ikibazo cyo kujya mu rukiko tukaba twabafasha muri ubwo buryo iyo bagaragaje ko batishoboye.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndibwira yuko papa wa Toto anyuzwe kujurira no gushaka umwavoka babanje kushaka icyemezo cyerekana yuko koko batishoboye. Bizakorwa rwose, nibyo turi kuganiraho Maître Kabera, nibyo ari kudusobanura, biriho, birakorwa, birashoboka. Kuri telefone dufite Thierry. Thierry we? Thierry? Agiye he? Thierry? Reka twikomereze, ubwo ngubwo yasamaye. Radio Ijwi rya Amerika, Maître Kabera.
Yeah.
Usibye nimero ya telefone mutanze 24/25 yego ahubwo mbere yuko ngusaba kongera kunyura inzira zose umuntu ashobora kunyuramo kugira ngo agere ku mwavuka kuko numvise ariho ikibazo gishobora kuba kiri yatishoboye yanyura mu zindi nzira tuze kongera kubigarukaho ariko iyi nimero kuyihamagaraho hari amasaha ntarengwa mbese ni ku manywa cyangwa ni amasaha 24/25 umuntu ashobora kuyitelefonaho?
Iyi nomero akenshi kubera ko ifitwe n'umukozi amasaha ya nijoro nawe aba yaryamye, ntabwo dufite umusimbura, ahubwo ntabwo ari nk'iziba ku bitaro cyangwa se kuri polisi habaye impanuka, ahubwo bahamagara nko ku manywa.
Nuko umukozi akaba yiteguye buri gihe kwakira ikibazo.
Yego, ndetse no kubagira inama.
Aha. Noneho kubumva ijwi rya Amerika, Metri rwose ndakwisabiye, ongera unyure muri makeya mu nzira umuntu anyuramo kugira ngo abone umwavoka, papa wa Toto n'abandi batasobanukiwe babimenye.
Uburyo umuntu anyuramo kugira ngo abone umwavoka hari uburyo bubiri. Nakubwiye yuko hari uburyo bwo kugana bariya bavoka bishyurwa na leta cyangwa se abakozi ba leta bitwa ba maje bari muri bakarere bakabafasha mu bibazo byabo, makimbirane baba bagize, ndetse bakabatangira n'ibirego mu nkiko. Abo bavoka barahari muri buri karere abari batatu, umwe ushinzwe kurangiza imanza z'abatishoboye, undi ushinzwe kuburanya abatishoboye ndetse no kubatangira ibirego, ndetse undi ushinzwe kwakira ibibazo bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hari ubundi buryo ushaka umwavoka ashobora gukoresha, ari bwo kugana urugaga rw'abavoka. Buri wa gatanu twakira ibibazo by'abatugana, tukabagira inama, ndetse tukanababuranira mu nkiko iyo bagaragaje yuko batanze ibirego cyangwa se iyo batarabitanga, tukaba twabaha abavoka babakurikirana bagabatangira ibirego mu nkiko. Hari n'ubundi buryo abashaka abavoka bashobora kunyura muri iyindi miryango, nka hari yitwa Legal Aid Forum, hari imiryango itandukanye yikubiye muri icyo cyitwa Legal Aid Forum ifasha abatishoboye hirya no hino mu gihugu kugira ngo babone uburyo bwo kunganirwa ndetse no kuburanirwa mu nkiko. Ubwo buryo bwose burahari, ndetse iyo n'urukiko rubonye koko ko uyu umuntu uyu n'uyu akeneye ubufasha koko biturutse ku buryo umucamanza ashobora kuba abona ku muntu runaka, ashobora gusaba yuko umukuru w'urugaga yuko rwagenera uwo muntu umwunganizi cyangwa se umuburanira akurikije ubushishozi bw'umucamanza uko ababibona kugira ngo urubanza rugende neza.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda warushoje semetre?
Eh narishoje ubwo nibwo buryo umuntu yakora.
Yee. Maître Kabera Johnson bo mu rugaga rw'abavoka rwo mu Rwanda, turi kuganira rero ku bufasha mu by'amategeko ku batishoboye muri iki cyumweru ngaruka mwaka cyabihariwe. Kuri telefone dufite Peter. Peter we.
Ego.
Amakuru ki Petero?
Ni meza.
Uri hehe se?
Igitega mu Burundi.
Yee, ufite akabazo cyangwa icyumviro?
Ese kibazo.
Mhm.
Nashaka kubaza none nk'uwo bishyitse nk'ugasanga mu muryango ukishoboye tufatisha ashyira ngo mu Burundi. Ugasanga kubera ubutishoboye ugasanga bagutangiye nk'igiturire hejuru washoha umuavoka gute. Hama ikindi nacyo nk'ubu urashobora kuronka umuavoka ugasanga urubanza barabufashe mu mirimo y'ishyirahamwe ugasanga ruratsinze mugabo umuntu akazarinda kuba gusoma bikanka byosha umuntu yosha yica urundi rwego rw'ubu.
Subiramo utubazo twawe ntabwo dusobanutse neza. Icya mbere bijyanye n'igiturire ni ukuvuga iki?
Nabuze nk'ubu umugihe umuntu aba atishoboye hambwa tusanga kubera uwo bariko baraburana afise amahera menshi aramutangira igiturire hanyuma tusanga umwe atishoboye nta buryo afise bwo kuronka mu avoka uwo mufasha iki kugira aronka mu avoka abantu batishoboye.
Niko se Peter, ibyo se Maître Kabera ntiyabisobanuye? Sibyo ahejeje gusobanura?
Ama ikindi nacyo cyari cyiyumvira. Kubera nk'ino mu Burundi, avuka San Francisco baragihagaritse nibaza yuko bagerageza bakaza kugurura ishami no kugira abantu basubire babiture.
Yee, urakoze Peter.
Nawe murakoze.
Maître, hari icyo wamubwira?
Irango ntacyo ndabavuga ko kujyanye no kwambuka imipaka irango Peter we ibyo abaza ibimureba mu gihugu aturukamo kandi ntacyo namubwira ko kubyerekeranye n'ibyo asaba
ariko aje mu Rwanda byo icyo gihe azashaka urugaga rw'abavoka cyangwa se ziriya nzego zose watubwiye
n'abari mu Rwanda ahongaho yafashwa.
Yego. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone kandi dufite Joseph. Joseph we.
Ndakumva Thomas Kamirindo. Muraho murakomeye.
Yego turakomeye. Nawe se?
Natwe ndabona ntari bi.
Uri hehe? Bwira Maître aho uri.
Ndi mu Rwanda mu ntara ya Majyepfo.
Nuko. Akabazo rero cyangwa se igitekerezo?
Banza umunda mu kirizo mutumire Maître.
Arakumva rwose.
Mfite akabazo kamwe ko kumubaza. Nk'abavoka bakorera mu rugaga, ese baba bafite tarifu bakoreraho, mbese bijyanye n'ibiciro bitewe n'urubanza bagiye gukora baba barahawe n'urwo rugaga rwabo, akaba ari tarifu ngenderwaho?
Uravuga abavoka bariya bagiye gufasha abatishoboye?
Ari ugufasha abatishoboye cyangwa ari ugufasha n'abandi baje babagana bishoboye. Tarifu ikurikizwa mu kugira ngo ajye muri urwo rubanza uwo nguwo aje amusaba, cyangwa se araza bakiyumvikanira bitewe n'uko urubanza rumeze. Sawa, murakoze, akabazo kanjye karako.
Yee, reka rwose Maître Kabera ahita gusubiza. Urakoze Yoze.
Yoze arabaza niba hari ibiciro tugenderaho. Nubwo ikiganiro ni kirebana no gufasha abantu batishoboye mu by'amategeko, bityo rero mu bafasha dutanga nta kiguzi kibamo. Ubufasha bwose butangirwa ku buntu. Ariko nibutse ko leta mu ngengo y'imari
iba yarishyuye amafaranga ajyanye n'ibi bikorwa yo gufasha abatishoboye nubwo yitwa yuko ari ubuntu ariko abo bavoka baba batanga ayo mafaranga babaha agahimbazamusyi ko kubafasha muri ibyo bikorwa ariko katajyanye n'amafaranga bakabaye babona mu manza zisanzwe kuba hari tarifu nibyo hari tarifu urugaga rugenderaho ndetse n'abavoka bagenderaho ishingiye ku manza zitandukanye ndumva tutajya muri za detail ariko abavoka benshi cyangwa se bose bagomba kugendera kuri iyo tarifu irahari
mu magambo make twongere tubisubiremo umuntu utishoboye abona umwavoka uwo muntu uburaniwe ntacyo atanga na kimwe
ntacyo atanga na kimwe
nuko ndizera ko ibi ngibi bisobanutse rwose kuri telefone dufite Emmanuel Emmanuel we
yego mwiriwe
wiriwe wiriwe uri hehe
ni Masaka Kicukiro muri Kigali
akabazo cyangwa igitekerezo
bo nge ndabanza kubashimira mu mwatumiye uwo munyamategeko ariko ikibazo nge nari mfite nigeze kujyaho mu rukiko
ni wowe wari ugiye gutanga ikirego cyangwa wari warezwe
ni ukuvuga ngo nge nari narezwe ese aruregwa ari n'urega bose barabunganira nta kibazo
wowe se ntabwo wishoboye
nanjye icyiciro cya kabiri ubwo wishoboye
uri mu cyiciro cya kabiri nuko noneho rero nako kabazo ko nyine wari ufite
oya nagira ngo mpite nkomereza aho mubaze bose barabafasha
arurega ari n'uregwa iyo batishoboye metre wamusubiza iki rero
abavoka bahabwa abatishoboye ashobora gufasha urega cyangwa se uregwa nta kibazo ariko ntabwo
yego
umwavoka umwe ashobora gufasha aho bombi buri umwe ahabwa uwe kugira ngo hatabaho gukora nabi dosiye
Emmanuel uranyuzwe yagiye ndibwire birasobanutse mu magambo makeya muteze amatwi Emmanuel uracyahari
ndacyahari
yego uranyuzwe se
ndimo ndabaza kuki ubu ngubu ari bwo nabyumva kandi nakuri nagerageje no gusoma ibitabo by'amategeko muri icyo gihe nyine nari undi muri ibyo byo kubura na fundi ariko sinigeze mbona n'abavoka nibura baza bavuga ati twe twungane abatishoboye kuko nageze no mu rukiko rw'ikirenga agira ngo ariko nta mwavoka wo vuga ngo wihari iruhande wo gufasha abatishoboye nigeze mbona
none yego
bakora ryari bakora ryari ko nabonye abenshi baba bararenganiye muri gereza kandi bitwa ngo hari abo banyamategeko barenganura abantu
reka metre kabera gusubiza
wenda umugabo Emmanuel ntabwo yageze mu rukiko rw'ikirenga kubera ko ni ku bw'itegeko kuba umuntu uburanira mu rukiko rw'ikirenga ndetse no mu rukiko rw'ubujurire ubu ngubu rwagiyeho vuba bagomba kuba bunganiwe ndahamya yuko atageze muri urwo rukiko
kuko aba yarabonye umwavoka
kugeramo aba yarahawe umwavoka w'ubuntu
ahubwo rero metre
wa Gasabo urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwo suba uba warujuririyemo narwo nakeka rukiko ruri hejuru
rumba n'urukiko rwisumbuye
rwa Gasabo
burya rero icyo nshaka kumubwira ni uko akenshi uburenganzira buharanirwa iyo udasabye ikintu ntabwo urugaga rw'abavoka rushobora kurota yuko hari umuntu ukeneye gufashwa muri ubu buryo iyo umuntu aburana akagera imbere y'umucamanza akavuga yuko akeneye umwavoka akaba yagaragaza yuko yanditse urukiko rurasubika rukaba rwa muha umwanya kugira ngo urugaga rumuhe uwo mwavoka ubwo burenganzira rero iyo atabusabye
ntabwo ntawarota kugira ngo aze amufashe.
Mu yandi magambo, Maître Kabera, nimba nkurikira neza, umuntu wese ugiye kuburana afite ububasha n'uburenganzira bwo kubwira umucamanza ati jyewe ndashaka avoka.
Rwose ni no mategeko ko umuntu agomba kubisaba, iyo abifitiye ububasha akaba yamwibonera, cyangwa se iyo atabifitiye ububasha akaba yasaba urugaga rw'abavoka cyangwa se n'abandi ba sosiyete sivile kugira ngo bamufashe kumuburanira. Ni uburenganzira rwo mu itegeko,
kandi nk'uko wabivuze umucamanza iyo abisabwe, umuntu utishoboye yoherereza izina rye urugaga.
Arabitanga byanze bikunze.
Manuel, we urasobanukiwe rero, ahubwo
wowe byumvishe
eh,
ahubwo wenda ikiza bakora cyangwa se n'ukujya n'ukwimenyesha abaturage bo mu nzego zo hasi batishoboye bandi ba rubanda rugufi, kuko ntabwo bafite ayo makuru yuko abo bavuka babaho.
Metri, iki cyumweru ndumva ari cyo kibereyeho.
Icyumweru ni icyumweru gifasha gukangurira abatishoboye cyangwa se n'abandi amategeko, ariko ni ibikorwa bihoraho. Aba ari ukuvuga yuko kizarangira muri iki cyumweru gusa, kuko hari inzego zitandukanye ziba zishinzwe kwigisha abaturage iby'amategeko, kandi zirahari zirabigisha, ahubwo nabo bazajya bashyiraho akabo kugira ngo bamenye ibyabarengera uburenganzira bwabo.
Manuel, we urakoze rero, ndibwira noneho kusobanukiwe.
Murakoze, ahubwo izo nimero kuba zitanze nabyo ni byiza, buriya bizajya bidufasha.
Reka nzikwibutse, ni 24/25.
Nawe murakoze, akazi keza, kandi urakoze n'uwo mutima rwadutumiriye.
Ye, na urakoze.
Sawa.
Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Abatishoboye bajya mu nkiko gute? Iyo bahuye n'ibibazo by'amategeko bigenda gute? Hari abavoka rwose babishinzwe bakabafasha ku buntu, nibyo Maître Johnson Kabera arimo adusobanurira. Kuri telefone dufite Fabrice. Fabrice, we
urahora kamiri dufite yanjye,
uraho neza? Akabazo cyangwa uri hehe nako?
Ndi mu Rwanda ariko tuburanyeho cyane.
Iki?
Tuburanyeho cyane, ndi mu Rwanda i Kigali.
Ye, nuko noneho turabonanye rero, hita ubwira Maître Kabera akabazo kawe cyangwa se igitekerezo cyawe.
Banze kumusuhuza kikanagira amahoro n'umwaka mushya.
Yego, urakumva.
Murakoze, murakoze Fabrice.
None hari ikibazo natinze muri byinshi. Ikibazo kijyanye n'ubutabera, koko ni ikintu kigifite ibirenge mu Rwanda. Njye mvuze ko kigifite umuvuduko naba mbishe. Kubera ko usanga ko iyo tugiye gutanga nk'ibirego, ugasanga nka bamwe twakwa nk'abantu babunganizi, nyamara mugana ugasanga umuntu nta wa muturage wasi nk'uko mugenzi wanjye avugeho, ugasanga ntazi aho ari bubarize iyo serivisi, ndetse n'abariya mwavuze b'amaji nta nubwo rwose babasha kugera mu tugari cyangwa mu mirenge bagarukira mu karere, nta nubwo n'abaturage bashaka kuba banabaze hari mbivuze neza. So hagati aho ngiye nagira ngo mbabaze, ye kandi ndasanzwe nakise ikibazo hazi baratukivuga buri munsi.
Oya, reka tugume ku ngingo y'abatishoboye.
Nicyo nshaka kuvuga n'ubundi. Ikibazo cy'impfu, hari ikibazo impfubyi zarenganyijwe kandi zikaba zarabuze ubutabera, dukeneye kuba twabona ubutabera.
Ariko se Fabrice, ntabwo wumvise ko ugomba kubusaba iyo ntabwo Metre yakubwiye ati ntabwo umwavoka yarota ngo hari ikibazo kanaka afite cyangwa nyina naka afite, we genda ubisabe hanyuma bazagushakira umwavoka. Urakoze.
Nibyo icyashaka kuvuga. Nashaka kuvuga ko harimo abantu benshi barenganye, ndetse tukaba twarasabye n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo budufashe ikibazo, bukavuga ko abo turega ariho turegera, ahubwo twasabaga uwo muntu kuko badufashe ikibazo kigashemuka, ahubwo aze kunyohereza nimero ye.
makumyabiri na kane fata iyo ngiyo niyo y'akazi, hanyuma uzature ikibazo cyawe urugaga rw'abavoka. Urakoze cyane.
Murakoze rwose, ikintu tugiye kujya mu butabera, ndumva ariko neza.
Yee, urakoze rwose. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Maître Kabera, ibiri umuntu avuga ngo ubutabera ngo butete ibirenge, nibyo?
ibyo nibyo avuga wenda hari kitaramushimishije akaba ari impamvu avuga gutyo ariko abantu bagana inkiko kandi bakabonerayo ubutabera uko byifuza kandi imanza zigashyirwa mu bikorwa
niko se maître hari itegeko rihari rivuga ngo umucamanza wowe ntabwo ushobora gucura urubanza umuntu adafite usibye ziriya nkiko zo hejuru twavuze urukiko rw'ubujurire n'urukiko rw'ikirenga ariko muzindi nkiko hari itegeko rivuga ngo we mucamanza wikwinjira mu mizi y'urubanza igihe cyose aba bantu badafite abavoka
ntabwo itegeko riha umucamanza inshingano yo kuba atakuburanisha urubanza mu gihe adafite umuntu adafite umwavoka uretse muri ziriya nkiko ndetse no kubana baregwa ibyaha mu nkiko abo bose bagomba kunganirwa n'abavoka ariko iyo uregwa cyangwa se undi waganye ubutabera mu nkiko asabye yuko yabona umwavoka amwishakiye urukiko rufite inshingano yo kubyubahiriza kugira ngo abone ubwo burenganzira bwo gufashwa n'umwavoka iyo abifitiye ubushobozi
nanone yego komeza
yaba atabifitiye ubushobozi akaba yasaba izo nzego twavuze mbere
noneho umwana reka nsubire ku kabazo kanjye kuko ntaranyurwa nanjye
yego
umwana umucamanza aramubonye imbere ye ntabwo ashobora guca urubanza uwo mwana adafite avoka mu nzego izo ari zo
zose kuva mu bugenzacyaha kugera mu bushinjacyaha ndetse n'imbere y'urukiko hose bunganirwa n'abavoka bishyurwa bashyizweho n'urugaga rw'abavoka bishyurwa ku ngengo y'imari yatanzwe na minisiteri y'ubutabera
akabazo
ni ihame n'itegeko ntawushobora kubirengaho ngo aburanishe umwana adafite umwunganira
cyangwa umugenza cyangwa atangira mubaze baganire
ntibishoboka bibabaye imfabusa ntabwo bibaho biba binyanyije n'amategeko
icyo kirasobanutse rwose twongere twibutse abaduteze amatwi ko nimero itishyurwa ari 2425 buri muntu wese agatura ikibazo cye urugaga rw'abavoka yishoboye nabyo nibyo yaba atishoboye bakamugira inama bakamufasha kuva cyane cyane kubana kuva mu nzego zose Maître Kabera nagira ngo ngushimire cyane rwose uyu mwanya uduhaye ariko rero ndumva mugifite akazi kenshi ko gukomeza gusobanurira abaturage nk'uko ndumva ari Emmanuel wabivuze ahari ati ntabwo tubimenya ndumva mugifite akazi kenshi
ibintu ni uguhozaho kandi nabo tubasaba yuko bajya bakurikirana ibiganiro bitangwa ku maradiyo bibabwira amakuru n'aho bakura serivisi zitandukanye hirya no hino mu gihugu kuko hari imiryango myinshi ifasha mu batishoboye kandi bagomba kubimenya
Maître Johnson Kabera ukuriye komisiyo y'urugaga rw'abavoka mu Rwanda mu batishoboye mu by'amategeko ndagushimiye cyane
yego murakoze
umugoroba mwiza
namwe umugoroba mwiza
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti mwese uko mungana ndabashimiye cyane nshimiye rwose abitabiriye iki kiganiro n'abatashoboye kukizamo nakagaruka maze rero mugire umugoroba mwiza mwese murakarama musigare mwumva ubutabera ni ya Francisco Nkurunziza
Tabera n'urugaga rw'injyanga mugayo ucamanza ugarya amashami ahanitse inkiko imboni zidahuma zirori ibiranga by'amanyakuri Thank you. mbaga mateje kwa ina yonganzo ina boheka inwa kuzi zidasi wani jihe zirinzwe jisaru kubikwiye.
Turashimiye mugenzi wacu Thomas Kamirindi aheje kudushikira